mumalimbana
ndi mamuvai mukadisa sindikumvai amwe bigstava ndingomuvai tawerengana niabakai ndiyangati ayipo wangati
tandipatseni figa anaonya sosa kongola ngati finka mulibize kukwera ntengo wa minga muzipanga zanu ine osama ndichinga udola paka nthawi ngati tukoloko pamene ndafika ine pamakala pokoso ndipo ndili special sindimwa matokoso cheka ndili pakati ngati kamohoko mulipo angata fana kosama bisala ana akumayadi ngati mulipandawala ifatunda mu street takula ndizima
Mugadisa sindi kumvai amwe bigstava ndingomuvai tawerengana niabakai ndiyangati ayipo wangati
ni mulipo angati oma ndiwelenga ndikundilo wangati makaye ansanga ngati nosewubate ningomvesesa pakuti ndinetate ndeno amabwera ngati akufila lemakira sono poti ndinakita amabwelela pamathira ndiyantutu koma njoka sozolumila kuntira sekondwera kamanjo yako masona okulira
uma simfo hitmaker ulima hita ngati uma simfo woplaya wole ndimabepa ngati mafana ndiyapanja koma masishafa ngati na feso de konfega kwanjo pande luminati ndi de trapo kwa chisapo mwina wuna ndi vapo na dropa hafu tawa nade nomi wale vako ndi mopanga sanga koma lelo mpanga sako ndo trapa ndi hiking bito tinda ngati niggas in the trapping but we know that niggas cap I'm just tryna get it while this niggas taking nap feeling like it's drug free I put me on a map it's like Thanos when I ain't game so please don't let me snap
ndi angali ayipo wangati mulengati mulipo wangati
uwi pikine amazifila uticha nena no ndine wicha nema just carpet so mino steno creature hada danka jekrina mu seasoni ya richa ulimbana ndine mungo pepela nazo chape levo ya cardio ufusa china trape nacho energy sindi mamwela nchape musamare nane ndine fano chape full of good vibes mani tite hype ngatulibe hiti panga siwe yanga type zondi yamba dala ai ufusa china tai mana wapa mandivuti sanditi mahai
nane bezo panga vine nene bezo panga vandarama ngane ndiko yika kama Narimba karim tima wona nerere kakupa parimba ringa staro vakukupa ise ive iwe vere mundupa ndipo ine muchari kuni uba
www.amadzambiwi.com